Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Sakiraaɓe heeɗiɓe, on e jaam hannde noga en nayi lewru mars 2015. Sappo jeɗɗi yamdu ƴaɓɓurima silma capanɗe nayyi e joyyi motti sewere e boɗi kala bokari wonɗo so wonani on ɗo kabaru juuɗo ene Salim Diawara wonto ɓoggi janɗe toon kumpitita hannde wiide hannde hoorejo leydi Mali o ene hiɓɓinta dawol muɗum e balɗe tati Alanjeri o heeɓi yiwde to e hoorejo leydi Alanjeri o biyeteɗo Abdoulaziz Bouteflika faaɓe kaltidi haala toon ngol jokka hono kaldal Aljeri en bikade o heeɓi wiiɗum o heɓa o taƴal dimmi fay seeɗa banggal ɓe tongali telkiɗi fa hannde ɓe non pelle burdaɓe arabe ɗe enna hono saliɓe tonguru ɓe ɗum kamɓe ɗum nonɓe ɗonɓe ndewi ɓe mbi kamɓe ɗum ɓe taƴala jimme ndede sabide suroɓe tan ɓe nomi fa kollita ɓe jokka ko woni hakkillantako muɗum en pelle tuguiɗe laamu o enna kañum ñingi burdaɓe saliɓe tonguru pelle ɗe enna fa nawi ɓe mbi ɗum ena ɗum yo yaltinde hoore muɗum e ley hono mura banggal luural jaate e ley kaldal jokka hono kaldal ngal e hoore muɗum ndenno bambure felli ley gawu keñe ndenno kay kayya en kañum en mbi bamɗo ɓumɗo anni e goto tan annino masim binde jama kurɗo kanko tan heddi e ley hen ndenno tumaɗo goto ɗum ana e juuɗe laamu o bisimilla moɗo e Sidjo Tamani. Hande woni ko hoorejo leydi o ena hiɓɓinta dawol muɗum balɗe tati Alanjeri ley on wattu o heeɓi yiɗude e hoorejo gouvernement o kañe e hoorejo leydi mbiyeteɗo Abdoulaziz Bouteflika sikke fo wala hen hono ko ɗiɗo talki ɗi enna ndenno yoga en tongui guila e goho lewru mars ko ena goɓɓe heddiɓe ɗum o wi o sikkitatako omoni taƴal dimma ɓe tongandi keɗeɗe Oumar Waygal o
ko kanko hoorejo leydi ndi o landa leytileji to Alanjeri to ko holiti wiide hono ko tongale ɗireji ɗi ko kam ɓe e ɗum wonono guɓe tuguiɗi laamu oɗe koɓe tongui koye ɗum wawi waddude hono jaam e deƴere ley Mali fou e manggal muɗum o holliti wiide hono ko tongali hen ko du ana fonda hono yimɓele ɓe fur o holliti wiide kamɓe guɓe ɗum hono tuguiɗi laamu oɗe fur duɓe gaɗanoɓe gatta fo yella ɓe ndewa kongi mabɓe hono ko guɓe ɗum wonono mbiɗe fa leydi ndi fecce ko cali signinde fa hande ko tongali ɗireji ɗi ko kanko ɗum woni hoorejo leydi ndi o holliti wiide wakkati joni o omo miili jaati ɓe tonga saabi de eɓe kani famde ko hani adirede ley leydi ndi o holliti wiide fanama ko wakkati joni o du yella Mali ana moƴƴintine fa yirwere waɗa ley nokku o fu e manggal muɗum taweɗo ɓi mallinke woni fu ana wawi wasirade leydi ndi fande ɗo ɗo timmata ɗo o jowti Alanjeri sanne hono ko ardi kaldal e kawral ngal ko o holliti wiide du Mali wawfa e fewi ko suuɓi Alanjeri ko
ndenno saliɓe tongude talkiɓe kañum mbi taƴal dimme fayi seeɗa saabi ɗe ɓe mbide suroɓe tan ɓe domi jokka faɓe kalda haala hono ko hani jokkitede en kañe sartinna jonede hani joɗede e muɗum sewo gajugo lannodire keƴaɗo ma mbiyeteɗo Mohamed Ousmane Mohamedou kerene Ousmane Diko
cet optimisme
miɗen gondi e hoolaro hono no président leydi men ndi hoolori ni caggal ko waɗi kiidal ko min keeɗi ko laamu Mali haali fawarde eko walloɓe en dewrintinal aduna fo kolliti hande miɗen domti ko dewrintinowo darnata fewde eɗo kawral ngal watta kañum e wattu muɗum CMA ana tawda e kala ko dewrintino darnata fa kawral heeɓe miɗen gonɗini ɗum CMA holliti tiiɗallaji kanɗi ƴewteɗe wiyali kawral kollitangal wona kawral honono président wirini e ngal fori ka won kabaruji kollitanoɗi ɗum e tawede CMA ana tawda e kala ko walloɓe en aduna fa dewrintinal e kawral heeɓe
pelle hono burdaɓe arabe tuguiɗe laamu ɗe en kañum kolliti wi ɓe to bofi sanne ko calori tongude talkiɗi en ko ɓe mbi ɗum eɓe darda ɓen fa hande tinno jokka paɗi ñiɓa en hono ɗiɗo bofi Oumar Waygal o lanndodiri hooreji mabɓe goto mbiyetere Oumaro Harouna Touré o kere ɗum Oumar Waygal o
ɓe
kanno famde kaldal e kawral ngal ana hanno timmude ile go'o lewru mars ndu gonɗe e muɗum du eɓe kanno famde du ɓe gatnoɓe gatta fo yella himmeji mabɓe ana ɓame ley hen ɗum wono ile nde kaldal e kawral ngal fuɗɗanno nde sa ƴeewi koɓe mursiri ɗum ko yo hakkille goto tan ɓe gardi ley nokko ɗum wono no wiide fa leydi ndi fecce boppi koɓe gaɗi ley hen ɗum wonon wakkati joni o koɓe jaltini kohe mabɓe ley kaldal e kawral ngal koɓe calli signinde ɗum wonon ko tonga toon ko ley yesso adunara Allah ndu
fofkirabitine
neltromi mijango moɗo e helloji facebook twitter studio tamani ɗi on jarama
tamani
kikide kenyo holi tambide bomburo fellino e dende gaw wetende hono jo chateau to en secteur go dul secteur 1 cd 1 kanyu embide anamila hono bond ani goto ni anino masimbide jama kuddo kanko tan goto mo heddite heddi hen neddo goto no tumaado ne juude jokka lamu aynal husaina batoure lanondiri to e goto jokka jangino le goto bitede e cedi ibrahima de no kerno marwegalo
l'evenement était déroulé
bona daydi ngadi wakande sappo jojandu dadiri silima chapande tati mide le gallam to fama tumin hunde mawnde felli auto bangay min du on wakkaton jaltumi so jami dewo mi sinan jim hono fini tirngay didan utti ton cholana yaltale hen mi yihi du hono tew keccho min kasum landamu fu wiya hono du won yimbel kabobe ko e muyo bomboje so pella be kanyu en non tagal mudu arme o wari don hono wakkati sappo e jetti yamde be ngadi don horgol du fa handen ebe don jati du wonon wakkati mo kaldami modon joni o ko burewdu ko halteli hen ko fu wiyama hono kabode kanyu en gonno jorda to so pelli wakkati joni o ka dedel warti le no ko
le calme revenu
beto o leede kewde hono gonde leele fuulu sahalde en nan kawri bamako en fa kaltide do ndenaagu jamaare neena leede jeego notiide de en tottudra hakillaaji do deejer no tobitirta e leede de en naw mara gelo landondiri e yaya biyo bawa kanko mo hore jo landimbe ne odo batu mawdo kede do marwe galu
ce qu'il faut faire c'est
ko kanto faade le hen ko hani golle tan dun non no min gondi e gollirde wakkati joni o faame dun wonon ila bonadaaji din gadaay do nokkuji sahaldi wajibudi suna en leede le ngode do sahal de fu ndokkindira juude jaayal hono ngatta fa kabay dum won hono yimbeele bondireebe gombe le nokku obe sa de wakkati jon so puddi habale le le godda anton fu danyanto be cittitiri ay wakkati jonodo yodum wajibu tan sina yimbeele be fu kokkindira jow hen juude jaawu dud dati hedi kani yaltinde le hen fa kabay jihadin kobe mi mil dum nafan sanne
je crois que ça va payer
kenya adno allo o fu dum wadi yambereji yitumo wuri nyaloma kenya laddeji meden di en do mali do en no holitama wiide laddeji keddaaki face de sobide do rimiti dalaji kewde mawde hono rafilade e ledde kanyu faa to rafinde naagu hawaluji nanu mamadu meju haydara o kumani do hawalu bamako e badale mudu o denno kanko mo notike do kaldal do jokka hono e li halida me mawdo en landi kewdu kerede usman diko ka bananga anatongi e do wayde forude ko yimbe kaja kanyu e ko woni e li hawalu meden laddeji hitande fu le hectare goto seeda nyakata metre cube goto ko waawi hokkudo ka ko yimbe kani nawtarada na beedo fawarde e chandala ko mudu en le jogal laddeji tagandi mako meden ko hebano e andede hitande 1984 laddeji sigaso ana yahanno fa e temedere fu sappe joyi darto darnde mu hande do gonden do temedere fu yottata ko fay gote
des fure
ɓeɗo sukaɓe humiɓe jokkaso ana balla mbiyeteɓe jeune chambre international paccitani baale jama hono ɗe gana jeel laamu kañum fayi to parti politique kulikoro e banambaɗi en cawki kaldal alger nga ene fa homo fo heɓa o jokka hono no humpitoro e dow majji eneno ɓuremkoɓe galleji ko yaata temeɗe jeego ɓe kewa bawɗe ballidama jawdi faɓe keɓano ballitira juuɗe mabɓe banggal hono golleji jaagoji cewɗi guɓe gollirɗo gollidoɓe fayotto golliroɓe juuɗe ndenno kañi e hono yeeyi gorsoma yaji kala ndeno hollitide ndeɗo leydi leyɗe mawɗe aduna ɗene kañum ndenti so ndenti ndiɗo jawdi yimo holliti wiide dow sukaɓe temedere ndenno no entaɓe fu enna capantate nayomɓe ka fu janno muynuɓe enɗi jaati jaati e ley dogotoroje jeeti kolikoro seygo kañum e motti beete o enna hollitide hande jokka yeesa jaati humpiti dow ngoɗo yimo fa ana walli du yalla hono ɓeɗo sukaɓe ndennoɓeɓe ɗo yalla ana donde jokka rewɓe hamini en du ana mballe jokka fa sukaɓe mum no keɓina duuɓi joyi ana ɓuuri hooreɓe parti ji politique capanɗe joyi kayi notiɓe batu beete o enna fa kumpite dow hono waylitere ndenno ko waylita e ley hono loi mawɗo woteju o enna hono ɗin batuji ɗamminama fa gaɗe sika so motti e ko ɓuuri parti ji politique capanɗe jeego woni ko kano notade leydi hollande jaaten notori jawdi muɗum so ɗiɗo golleji mbawi tabintinde sakiraɓe on kumpitama e dow hono wiide hande hooreji leydi o hiɓɓini jokka hani hiɓɓinde jokka hono dawol muɗum balle tati Allah jeri o heɓi yiidude e Abdul Aziz Bouteflika kanko hooreje leydi Alanjeri o ena faa ɓe kaltidi e dow hono ka kaono hono ka ɗum tongol kaldal Alger talki muɗum ndi henna ko leytide noon pelle burdaɓe e araɓe hono sahliɓe tongoriɗe ɓe ɗum mbi kañum e ndun taƴal dimme no hooreje leydi o haaldi ni ena kamɓe ɗum ɓe mbi eɓe nomi tan suroɓe ena faa jokka hono kumpita ɓe e dowɗoɓe kaani joddade e sarti keso nanngaɗo faa ɓe jiida e muɗum fade maɓe tongori e ɗiɗo talki pelle tuugiiɗe laamu oɗe kañum ñiŋi burdaɓe hono e araɓe saliɓe jokka tongori ɗiɗo talki ɓe ena ɓe mbi ɗum laati ko boofi mawɗi gila goo o lewru marca ɓin ndu no ɓe calino e hono tongori ɗiɗo talki ndi enna saabi de aɗa wawi hono ɓe jaltino hoore maɓɓe e kaldal ngal bombure felli gaw dene mawɗo wiyetede château e secteur goo ɓo ele france ko tubakore wiyama secteur en to enna neɗɗo goto annino masim binde jama kurdo ka kanko tan goto heddi tumaɗo goto ɗum nanggamane e juuɗe sakiraɓe ɗum wonno ndenno kabaruji hannde nde ndenno muñe seeɗa saabi de yewtere pulaw kan woodi on jarama